jiwamu, waretse nkagutuma, ukamubwira ko mukunda, ko nashize ntabura aho mbihera.
Baby, baby, baby,
utuza tere nta